K1 Records.
A bird to do. Keeps caring. And I think I got true.
Zach made it.
Namukamba. Mukamba in the national. Happy birthday. Happy birthday to you, girl. Baraka za dadi na kupa girl. Baraka za mama mekupa. Baraka za mama mekupa girl. Kiba weti we ninga hii kulani. Kulani ni usuvi ande na makanai. Kanai tuwa superwoman. Mtoto wangu you are superwoman. I am a superwoman. Woman. Woman. Yeah. Popote uenda poko. Chochote uguza choki. Popote uenda poko. Uguza choki. Uenda poko. Happy birthday. Happy birthday to you. Baraka za dadi na kupa girl. Baraka za mama mekupa. Baraka za mama mekupa girl. Ulisema watoto waje kwako, baba we unamleta kwako. Ulisema watoto waje kwako, baba we unamleta kwako. Baba mshugulikie, asije kosa mshugulikie. Baba mshugulikie, asije kosa mshugulikie. She's a winner. Mwitu inambe mwe, kila vando mana winambe mwe. Asandu kamweke, zune mbingi mwandu kamweke. Happy birthday, happy birthday to you, girl. Happy birthday, happy birthday to you, girl. Baraka za dadi na kupa, baraka za dadi na kupa, girl. Mama mekupa, baraka za mama mekupa, girl.
Happy birthday, happy birthday to you, girl.